Uganda yali bageze kisera kyange bwatyo nansengula ku kawunga ka muwogo nandaza mu nsuku ezigudde akaleka nzera nsekerera abakeraano ne beekanula bambi bakeera mu nkoko ne banyula njuba enkomerero baffe ebikyayi b'ekkata bikalu zebibi byontengudde sikyekulusanya walukagga nkimanyi nti okufuna kiba kitone kale ne bw'olitabaala obunaabaganga okuggyako olwana ku kyabba mpindula mbuto naye nga kyonoogabanayo byoya byansuwa oyo yatonderwa okuba nti aliba mufunyi sebone bw'alisobola ezo ture z'amagi bwebyo bye musiiba muwanuuza mbu atafune okakasa oli musangazi bye muyenga olwo lw'olitegeera entegeka za mukama yatafune ne bw'omuwa akataleko wino bweriba bbanga ddene emyaka kagiba ebiri oli musanga yeewolangege ku midaala nze mugenda kuntegeera bwe mutyo mpola mpola daaki neyankyawa muzze ku kifuba omwebaze nnyini byonna okuntonerekkula mbayigira ebinyuma mu ngero obuwagizi oyo namuyimba ow'empindi ye mukadde nnyabo ze nnava mu ntumbu ez'omusajja agwana ente ekiriza nto kisirinnya buyondo ndi muzukulu w'omugenzi maawula ekinyerere ekindeese nga mpunya bulangiti ninawo ensongera mu nsonga keebe kabaka munange kyo ekintu mikwano wano gye twalabye lwaki olwana gw'ofunye okukukyajamya mwegyo gy'omanyi nnokoddeyo wano okukyakira gwakyali n'abazadde bakwagala ddunda osinga awompuguma ng'ayita mizimu bambi bazadde be nga zeziyita embuyaga nze abo nsisinkanye okumu nga bafunye n'ennusu yensongodde obwamulekwa bwe bumwaziranya omusanga ajula singa nti maama baddewo bino ebirungi byenfunye naye n'agayako gwamulina omulanga ky'okumulabya ennaku emifaliso osula ku vitafoomu ne bbiya muzaddewo asula ku biddeeyamunda bya ssubi n'akagoye akooza kiro okuba alina kamu wagagga wadde yeeresanga akanyama ssebo n'awuuta entula nga n'ekyayanywa bikalu nga kyamanyibwa akaddiwa singa onooyiga gw'oli muyambaga mwaminda ssamuweddemu mu bwongeera mbisolo nkuyisa embuzi kubanga yeewalira nga bagitwala ku ttale ani akutuusizeeyo kalombeka ennusu ye taata weeyawa sukulu fiizi n'ojunwa obusanyusa omuzaddewo obuba butono ndaba kyokka ti ne ssabbuuni amusaba wayubu n'abo baliraanwa baamukoowa ddatakyayala omunyu gwasiba abapeeka olimba nnyo bakuwana wano oguze bbenzi ssempala ng'olina n'ettata ezisuubula amatooke eyo muzaddewo asaba akagaali okugenda enkozi oluusi bakamumba n'akuba akanuulo jjukira kitaawo ye yali omu ku bafuna mpola kyokka yagwane ku mabanja weerera embusi n'akolimbanga nti okuzaala kwamufa bbule nzaba engeri eyambeerako omugumba omuzadde tagulwa ne bw'aba w'amalibu yoyo gw'olina ge makulago tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mbanno kwata olijjawo omuwundi gw'otafune mu dduuka omuzadde tagulwa ne bw'aba w'amalibu yoyo gw'olina ge makulago tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mbanno kwata olijjawo omuwundi gw'otafune mu dduuka okyawa maama w'emyaka omala esatu n'atuma n'ababaka ogendeyo nga tomuka najja alwala ng'abamuwa obuyambi b'ebbali amagezi g'olina ggwe n'enkoko ekusingako obukoko gy'obujjeko enkulu ebuzaala addala ogikweke n'eddakiika ziwera abiri oluvannyuma ogikomyewo mbuto ojja kulaba obujaganyanga bulabye omuzadde wabwo bonna ne bwetoloola okwaniriza ekkula lwakuba nti enseko z'enkoko nzibu zakulaba naye ebisolo ebindi embuzi ssaako ne pusi gwalinamu amagezi obaleese okukosya ddala mbutuufu maama w'omufudde mulabe kyokka ate oli kuzimalayo opokera nnusu n'erinnya zakutuumye dda erya nkommane linda looli watula nga zikugeyengula ng'olwofuuse emboozi mbirabo by'endigi ate sinakindi n'obulwadde musse mukago laba bwojja obumpuku mu nzungirira nnyini munna okomawo mbazadde bo tokyali muntu nze kale yadde sirina nnyo lupiya nkumo naye akakatono kennina kwempeereza mbami kambeere nga sirina mbalambulera bwe mbategeeza embeera bakuma emyoyo ddala emyezi mwenda maama wawanirira ebbuto n'omutuuza mu ddagala n'okunywa ebikaawa najja peeruka maama wange kufuuka kala bameka b'owulira gwe mbuto abazijjamu pokafeera ddaga lwakuba nnyina takyalabwa era mbu yaali mulazi omukwano baaba baabuwee ne yeewuunaganya kukaabya n'ezziga oluusi ne byabakola sebaabivaako kale n'omukwano gw'obuzadde gwe gukyakira gwakyali n'abazadde baagoolina makula obanga tonnanywa sukaali osooka eddadi naye kikoyisha mami yazaala n'alira omuzadde tagulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina ge makula go tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mba nno kwata olijjawo omuwundi gw'otaafune mu dduuka omuzadde tagulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina ge makula go tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mba nno kwata olijjawo omuwundi gw'otaafune mu dduuka osoma ebyawandiikibwa mu vanjiri mu kuruhaani ne bayibuli ojja kulaba nti nno yaalitya muzadde we era yaatya mukama bw'abajoonyesa loolizaawo ojja kwokebwa abo abakyala b'oliko obazudde bukulu kale okukukyaya bakadde bawoota eby'ebbali bw'oba olumbye katale kusuubula ngoyi laba w'owunza oleese ffene mu vundu nze kale banyumiza mbu nga nkyali ka bebi bannalwala mu ngeri yasusse mbe wali olabye ngera tewali alina nassuubi nti naawona nze waaliwo eyalyangesegesa okuzingama mungu bambi n'abayambako bw'atyo mpola mpola omanyi lubaale mbeera ng'okanya n'enjala nassuuka naye nabaleka ddala seke nga batunze buli ke baalina ntera empone kale buli lwe nzijjukira ebyondeka n'emmere nengula kasukaali n'eri eggaati eddene ezo engege z'omulwera ntwala ssatu bona ennyama ensava ne balya ne badimbuka naye okuggyako ow'obwongo nga bwajjula ssupa bw'ozaala n'osuumusa ojaagaana nnyini gw'ataazingamako oba okufuuka kiwaya awo alirowoozezza omwana bw'atawanya bwe serunjo gy'ogulangayo kakkiro k'embuzi bambi n'omutwalira omukadde w'essemakula n'oyo nnalukwago gwe wafambisa entegetege bw'otakola ekyo ng'entasiima ye mukwano gwo naawe akyali n'abazadde beeyo yenkola abantu bangi abakulidde mu bazibu enjolo n'akula n'abuuza bakadde be nga z'empewo nga baafa n'alaba bifaananyi bangi bafiira mu kuzaala n'aleka bebi ne kataloza ku buwoomi bwa bbeero bukyakira bambi ke kato ne bakapiika amata mu nkopo bwe nnaalabye ku bazadde bo ddala oli mu ggulu omuzadde tagulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina ge makula go tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mba nno kwata olijjawo omuwundi gw'otaafune mu dduuka omuzadde tagulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina ge makula go tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mba nno kwata olijjawo omuwundi gw'otaafune mu dduuka kyo kigudde mbitaka jime olw'okusanga maama wo obeeya ne naatume najja akuyita okugenda gy'ali ne weekweka ate b'osooka omulaba n'oweta amakoona yadde kabi ennyo ng'era kampi baaba kambaliga keekaakuzaala omuzadde nedda tagulwa tokwatibwa nsonyi kukyatula nti oyo mami nti oba ye taata gwe nasimbuka mu ntumboye bwe ssebo oli wa kitalo naye omuzadde y'ensulo naawalwanyisa abasajja mukaddaadija oyo akuswaza gw'otya n'okulaga mu bannoobo yeyazaala gw'atemya ng'ebimyaso mba bagaliza okukwata bye njogedde basebo be bannyaba ateekindi okubisa mu nkola nja kudda n'ebbaasa z'ebyabo nga njolo nkomawo wiikendi ngenze mu bakadde mbaagaliza okukwata bye njogedde basebo ne bannyaba ateekindi okubisa mu nkola nja kudda n'ebbaasa z'ebirabo nga njolo nkomawo wiikendi ngenze mu bakaddeka Muzadde takulwa ne bwaba wa malibu yoyo gw'olina ge makulago tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mba nno kwatolijja w'omulundi gw'otafune mu dduuka Muzadde takulwa ne bwaba wa malibu yoyo gw'olina ge makulago tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mba nno kwatolijja w'omulundi gw'otafune mu dduuka